uniku OG tabidi waniju basi weka mkono juu Hey, vile na bam bam, polis wana ubaya Demo wako vile mahanjam, na misi na ubaya Koseo ni te handsome, uskizo ni hekaya Felicia na Lisa, even though me niliwa akwa
Hey guys, welcome to another episode of the Gazebo Podcast. This is episode 12 you are listening to right now. And hosted by myself, Marvin Kehato.
Your boy, your Yugs. And guess what guys, last week, our favorite guests are back back for a sequel.
Yeah. Another episode. Let's say this is episode 11B. We're here with Arnold again and Michelle. Yeah, introduce yourselves.
Hey, it's Mufasa here. What's up?
Yeah, Michelle, like we practiced.
Yeah.
She's quite shy.
Yeah, she forgot her lines. So, yeah, it's been a new week. A lot has happened. We are very happy that we are here to record again. We appreciate all the support we've been getting from our listeners. Yeah. So,
yeah, also, we are doing it, like, every week, like you said.
Yeah, we're trying to be consistent. It's not easy, but we're trying. So, yeah. How was your week, Oscar? Let's start from there.
My week was just... But ilikuwa tu hapo, because ni shule tu, so ilikuwa tu hapo, nothing much.
Any online classes hivi?
Yeah, those ones. Don't even know whether those, I can call them classes, but they nearly attend. So this is probably the most special thing about the week. Nawewe?
Same for me. We had an online class yesterday, and niingia kidogo nikaichungulia niko na vile iko, alafu nikatoka.
Yeah bro, online classes are lit.
Yeah, they're the shit man. Tuendelee hivi hivi, lakini exams pia zinafazi kwa online.
Manzi.
Ama aje.
Hey, by the way,
now we're to learn online, alafu tusifanye exams online.
I can be a Strathmore administration.
Oh, tunafaa tuatag kwa episode 2 ambie.
Wanatumiza.
Tutatumia, tutaandika zile ma notes. What they call them? I forgot the name, but it's the suggestions.
Suggestion box. Lani na konga kanda administration. I don't think.
I want some organizer. I
want some organizer for sure.
You know, to for sure. Like, akuna.
But it was Strathmore so much. You kuna time wa disema kutoka suggestion box.
Yeah.
Kuna muda disema watu wako disabled. Awezi panda stairs. Kwenda ma washrooms, kwenda manini. Pia washrooms za kukua na hizo zenye za watu wako disabled. Sopo zika enhance you. But wanaona tu hizo zenye ni vitu zina make sense. Wakiona tu vitu zenye zina saidia students. Awezi kubali.
Obviously kuna wasa wenye wanendanga wanendike tu kitu ya wate. Mse ya tupa tu hapo.
Watu wanakuanga really crazy. Mtu anaweza andika the most random things. Mtu hata hazihusiani na chuo. Na anaweka tu hapo. Ndo usome tu.
Ikwe tu akili yako.
Uko online class waliva 250,000. Per semester. I make sense. Na mko online. Tunalipia janitors bad.
Ehe. Hapana waliweka headlock.
Kwenye tight position juu. Ehe hapo ngori. Haikushukishwa hata kidogo.
Uzuria. Lakini social media unajua at least ukiwa art. Hapo umeweka on the
tulifanya hivyo hadi sasa classes kila mtu badala kuandika jina zao. Watu wameandika inaitwaje? Hashtag reduce fees kila msee. Sasa the lecturers wakiingia class wanataka to reduce fees hashtag. Or strike. Hadi those are the strike. And it's like that right
look.
Na zoom.
Oh no, na tu umeattend lesson.
Hapo walimu alifunza tu hivyo. Yeye alisema hiyo ni shida yenu na admin.
So yeah, nakumbuka kuna time USIU walijaribu ku strike. Siko USIU but nilisikia. Wali strike ati kulikuwa na land off fulani huko Mudhaiga. Hiyo land ni ya chuo, but nika ilikuwa imegrabiwa na mtu mwingine, so alikuwa na strike, wana protest. walianza strike from USIU hapo Safari Park.
Mm.
Hata kwenda mbali. Wakachoka. Strike ikaishia tu hapo. Strike lazima mkwe na wasi wanafunga barabara. Lazima mkoze havoc ndo. Muonekane ikwe. Wasi wana strike.
Lakini mbona strike to a private institution?
I don't know.
Mwazio government institution ndo nataka government yo.
Yeah.
Private institution. Kama na strike. Mstrike ndani ya shuleni. Juni private.
Huko ndo yenyeji
wako. Lakini awezi simamisha watu wa barabara. Unajua UN na sasa hiyo na nini? Matters of national security.
Lakini sisi mna strike tu ndo wajue. Tuseme kama the past ule mse amegrab your land ni mtu kaa Sonko. Na the only way mnaweza mreach ni cause some havoc kwa nini?
Hiyo ni strike
kama citizen come una cheki. Unajua kitu kienda hapo hivyo.
Strike ama ikio, demonstration.
Kuna difference.
Yoni na sound demonstration.
Kuna difference natembea na strike na demonstration.
Demonstrations zote wanatembea tu na hizo
mabanners.
Banners nini.
Wakipiga piga. Wakichapa mastori wakipiga.
Strike sasa hawafanyi obligation yao. Wamekataa kufanya duty yao hafanyi.
Kani kwa attend class sasa ya tukuji class. Fuck class.
Kama atuendi shule, si kwa attend class. Atuendi shule. But inaweza kuwa peaceful pia.
Mm. I've only heard of peaceful
demonstration. Sinaweza za nurses wao kuwa peaceful. Za nurses wao kuwa peaceful. Hakuna anga vita. Na doctor.
Lakini si that's a demonstration. But, unajua nurses.
Hiyo ni demonstration by the way.
Yeah,
the university. Kwanza, okay, the UN. Ukisikia tu vile stories na kuanga.
The UN nae ni vita ba.
Yo nasikia di mnaitiwa makarawe and all that. But pia kuita makarawe na increase yo violence.
Pia inaleta clout. Unajua clout ndo kitu muhimu. Mnataka Sonko wajue. Mna disturb vitu.
Mm.
Like mpaka meet our demands. Wata wapiti wa yaki we. Fuck you all niggas. Mtafute nje ingine but I'm piti wa yaki we.
Yeah, yo na make a bit more sense. Cause no demonstration. Natembea.
No, I've never been. Personally, seen at the guts.
No, I've never been.
Mshayona.
Mshayona. Like, nini. Chuyetu, I think, ilikuwa first year. There was a time there was election. So, like, it was actually strike. Because people were making these some noises. Wanambia watu wasiende class and all that. And some of them actually ended up getting expelled. So, pia tu kukura time watu walikuwa rowdy tu hivyo. Most of them zinatoka na elections.
Tunaongelea high school ama university.
Hmm? University.
Hey, watu walikuwa expelled uni.
Hmm. Because, okay, watu wenye walikuwa believed like walipanga your staff. Ama the ringleaders. Eh. Because yato, makarao wali... Unajua lakini umkita makarao, obviously. Them, they're coming like... They bring guns to a knife fight. That kind of saying. Eh, so, unatupiwa the... What? Smoke bombs.
Tear gas.
So kuna smoke bombs.
Easy Call of Duty
one. Hizo. So hiyo ndo mimi niliona.
Mimi hata mi strikes nimeziona tu online. Zaji just sijai kuona.
Hata mimi sijai witness strike.
Lakini online umeona, si ndio?
Online. Definitely. Ile watu wajuja walikuwa wanapigwa kama nyoka.
Nishaiona tu
once. Wa, kwa nini?
The recent ones. Kulikuwa na anything ati mtu anachapo hivi?
Siku nungu semunye hadi it was on the news.
Ule mrasta fulani.
Ali, kika nagwa kicho. Sino nungu anasema? Uliona hiyo? Live? Shit. Siyezi rudio shule.
Okay, but mate, nilikuwa naishi.
Ilikuwa juu.
Ilikuwa na 7 floors ama 8 floors. So, ungeona tu. What's happening?
Mzali nyorosha, jamini mwenyewe ruma, aizeto. Kito sijui Alan or something. Yeah. Strikes can get vicious though.
Very vicious.
Kama.
Kwa tia gas.
To breathe vifiti yani na uje ushay experience tear gas
sijai
na Michelle Moi
kwa
nini ndani ya nyumba
apartment ya hiyo building
unajua ni ile tiaga sikuwa strong such that hata ukiwa kwa nyumba
ikirushwa pale ilipo kwa stage tunaisikia mpaka
hapo lazima mtaisikia
nani irritating as fuck alafu unalia ma unalia na watu
hadi hapo mtu amekuchapa wewe unalia tu
inatoka
hiyo kitu kitaka kujisaidia unaosha unaosha uso
vizuri to wash your face
hivyo ndio unaingia hivyo ndio politicians anakimbia kwa gari yao kutafuta maji
bypass tear gas anyway si ati nitaka ku experience si ati ningependa ku experience lakini
si kitu poa ku experience at least utakuwa na first hand experience
yeah sizi mind
na at least unachekisa kwa watu wako utaambia eh ni kuna time fulani nishaipigwa tear gas kitili kwazi siku hii enjoy it's not fun let no one lie to you at Twitter demonstrate mimi wananga on Twitter watu wana demonstrate wanasema sijui tutaenda sijui tuta nini like tense inakuanga tu future tense but hiyo time ikifika hakuna mtu anakuanga kwa streets watasema leo tuta demonstrate eh? Tutafunga wherever Moy Avenue nyiku jeni end your day 10 a.m. vile imeandikwa vitu zinaendelea tu kwa kawaida watu
wanaona vitu
kila msako kwa shughuli zake mimi hadi labda nilikuwa nimekam ku demonstrate but for some reason say labda nitaona phone cover nione acha ninunue moja ama nione juu hakuna msee hapo mbona mimi kwa wa kwanza acha ningoje mtu mwingine aanze alafu nita offer my support
na to mtu akijitokeza kuna mtu
atakam
kweli
wasi come but si sana speaking of wasi ku come niko na story kuna day fulani tumetoka kwa place fulani ya cocktails inaitwa Bar Chefs hapo Roysambu tumetoka mimi na my friend Yan Msumi shout out Msumi tumetoka hapo na pamoja na dem fulani anaitwa Ella shout out Ella nile tunaenda sako wa Msumi tulikuwa na more drinks huko tumetoka busy ya cocktails tumekunywa we are feeling good na cheke tukijani
good vibes
yeah good vibes tuko na mse anachapa mtu wake on the other side of the street sana ile mse anachapa mtu wake viciously alafu anamchapa anamkelelesha yani alafu mtu huyu ni kitu kama tuseme 2 years old ni mtu mdogo yani ama 3 mtu 3 years old anaweza tembea
basi
3 years old anatembea but haizi ongea vizuri mse amemchapa sasa ni ile si tunaangalia hivi kenye ina happen tunaona this is wrong sasa ni ile tunashangaa should we ingilia ama tuachane tu just mind our own business tukaona mse fulani ametokea out of the blue anaenda ku confront mse mwingine akatokea sasa that point to collect seeing you really hadi si tuende tuone nini na happen at least tuongeleshe mse simi nikaenda kwanza nilikuwa hapo on the forefront Msumi na Ella wako hapo nyuma tumefika mse anasema sasa mse fulani alikuwa like mbona unachapa mtu hiyo ufai kuchapa mtu hii in public mse anazua the one beating the child sema anaitwa Jake anazua anasema mimi naweza chapa mtu wangu popote penye na feel kwa sababu ni mtoto wangu mimi ndo namlea. Another guy ana come out anasema lakini ufai kumchapa hadharani. Kwa unamchapa endo umchapie na huko like kwenu or something. Umse Jake sasa anazua anasema mimi naweza mchapa mtu wangu penye na dai juu sidai akue malaya kama wao wenye wanadinywa huko hivi. Na alisema hivyo. So at that point sit ko like wait. Umse ni kama kona point like as in anatetea mtu wake venye ana feel is right. Mimi nimeingia hapo, mimi na msho, lakini huwezi chapa mtu hii hadharani, huwezi chapa mtu hii kwa street. Yana akatuuliza point blank, nani hapa anaweza niambia vile mimi nitaraise mtu wangu? So that point like shit. Eh man, mimi hakuna mtu hapa akona mtu, sisi hatujui vile tunaweza muongelesha. Mse sasa niwaambia sasa mse fulani alikuwa kando yangu sasa ndo wako like ufai kuchapa mtu hivyo lakini atakani ni chakula unamtafutia kani ndio chakula unadai sema tutakupatia mse Jake sasa akamwambia koko ni udo lete udo ntafidu mtu hii. Nasta mchapa tena. Umsi mwenye likuwa kanda yangu akatoa do, akatoa lenje. Vila metoa lenje na confidence, situ nadhani umsi anaenda kuto kitu kwa kitao. Something. Umsa alitoa chwani. Umsa alitoa chwani. Alafu Jake akamuliza. Webu angale zile nguo mtu ya meva. Anakanika meva chwani. We ni nani unanipea chwani ni mbilishe. Chwani hata hizi mba ya maziwa. At that point, Jake, asi Jake, umsi saa alikuwa kando yangu. Wakanyamaza tu usikia kafunga wallet. Na akatembea. Hivo ndo demonstration yetu iliisha. Hivo ndo... Tuliacha kumuongelesha juu, hakuna mtu akona do ya kupea umtu hii. Unaona, hakuna mtu anaweza lea umtu hii. Sahi, ukiacha umtu hii kwa street, hakuna mtu atamchukua. Si tutamwacha tu hapo, kila mtu akona different lives, separate lives. E, na hivyo ndo hiyo story iliisha tu. Hivyo tu confront umse. You're not supposed to beat your child in public, though. It's not right, Ata. It's not right.
Kuna Afrika, sisi watu wa Afrika naye.
Ah, eh man, eh. Lazima uchapwe, eh. Lazima uchapwe.
Hata kwa postponed kisiwa hadi wapi?
Hadi tungoje tufike sio wapi?
Mtapo hapo mkamtacha kwa train.
Well. Well,
story for another
day. Mimi wangu mimi nitaachia bibi yangu amchape. Mr. Mchapa, lakini tata bibi yangu wako the feeler kwa hiyo story. Sasa mtu yangu akigrow up atakuwa na jo dad ni mtu mfiti. Okay, okay. Anani bambanga je ni chapa.
Uko kando unapatiana orders.
Eh, mimi napeana tu orders alafu bibi anazienforce. Yaani ka police. Dad amesema usiende sawa. In that kind of family it can work. It can work. Lakini mtu lazima apewe discipline though.
Lakini yuko chachisha hapo hivyo
hadharani tu mbele
ya watu. Mbona unaja pia sipo wangu? Kaona hata kama una discipline, make sure unamwambia what to do. Unamwambia sipo wako fanya hivi na hivi na anakuchapa ndio usiairudia hii makosa tena. Sawa?
Mm.
But umchapia tikila tena anafanya makosa mara ya kwanza. Akifanya mara ya kwanza unamuona.
Mara ya kwanza unamuona. Ilikuwa kitu mimi nisikona nkani kitu kubwa.
Ndio mzee alikuwa mitetee hivyo
na mchapa tu. Sasa nile kumchapa like ndio sio iko joa tena in the street. Nika alikuwa na hustle na yeye. Unaona?
Ah, hiyo ni fine.
Ah, hiyo hapana.
Lakini unajua pia mtu yeye I guess ni mwana. Maybe akigrow up hata kumbuka.
Oh, sema. Sema as you see the guy said ati anamchapa ndio asikwe
sijui. Asikwe malaya.
Like how do you think in those terms? Like mtoto wako kwa 3 years old. Unafikiria aje hivyo hata?
Unajua grown-ups are a reflection of their childhood traumas.
Sasa anapona, and I project to the kid. Pia yeye mtoto wake atagrow up kwetu hivyo.
Hii ni origin story.
Hii ni origin. Kila vile ananakongana na origin story. Naona. Lazima kuna somewhere where it started. Somewhere penye hii world ilianza kuumbwa.
You could get a refund advance of up to $1,200.
I'll have a Coke.
Is Pepsi okay?
Did you just ask if Pepsi a grrr?
Excuse me?
Of course Pepsi is a grrr.
Is she saying okay?
No, no, no. Oh, grrr.
Like this. Oh, grrr.
I wanted a Pepsi.
Oh, grrr. That's what I'm talking about. Ew.
Guys, welcome back. We have had our short break to Memeza Mate. Talked a bit. And guys, we are going to talk about something close to the heart, orgasms, and kila mtu akona different views on this.
Most of them are personal. Ah,
see. Yeah, most of them are personal. So yeah, it's personal.
What's fun?
Najua kama
mimi. Look, if you want to talk to me, don't talk to me going through the corners.
Kama mtu anakutaga, kutaga.
Ah, ni tag tu. Lakini haina ile.
Yeah, sisi tunasema tu orgasms ni kitu personal, yani za madem na za machali zao differ, si ndio?
Yeah, they differ in what way?
Always, in what man, way? Always. Unajua, guys kwanza sisi tuna give out a life form, say tuna, that is sperm, that is
kitu inezaishi hata ikitoka itaishi for minimal days.
Hey, some days ama years mse hey. Kitu nikilea tu vizuri with an egg inakuwa mtoi, it can be the next Obama, as in a sperm ni kitu minute sana but
it can lead to big things.
Yes, yes. Na for my day orgasm sio kitu, you know, sio kitu kubwa because there's no Obama coming out of you. Seme tu kweli, mimi neza give birth to someone. Wewe una give birth
to someone.
Yes, ndio si sperm yangu ndo the driving force.
Yeah, and then, sasa huyo mtoto, like, yeah.
The 9 months. Anyway, tunenda sasa kwa pregnancy.
Hey, yo, tubaki tu kwa orgasm, but kuna test tube babies, unacheki. Nowadays, you don't even need a woman, hey man.
Unaitwa Kenyatta Hospital ama Chiromo Campus, unaambiwa unaenda unyonge tu hapo hivyo.
Yeah man, you know, Chiromo, man. People are getting paid no, to deposit in sperm banks. So she's kept to care, Michelle. Yeah, yeah man, unaenda hapo. Wanakupea sijui ni 3K, nishaisikia a story like this on radio. Nishafia alikuwa anasema, a dem kupea na an egg ni kitu ka 40 Gs. Lakini Charlie, for that one single orgasm, 3K.
Ndio sisi tunamwaga sana.
Sisi tunamwaga sana. Mimi naweza kuwapo every week, bro. What do you mean?
Loko na damu. Kwa nini?
He's a good man.
Yeah, man, for an egg sijui. Oh, about
we were
talking about orgasms, yes, for guys and girls inakuwa very different.
Well, any of you has ever faked an orgasm?
Yes.
Ouch. Okay.
No, what I don't mean is that no, Miss J fake orgasm. Mi lazima ni mwage ndani. Isi maji yampo show.
In it.
Mani mwage. Hey, man. Sidi fake. Ewe, Oscar.
Adi Miss J fake. Muna fakia nani?
Hey, man. Aye. Get your nut, bro. You know the main reason why I'm here. To get this nut. Sidi fake.
Wala, isa ni MJ fake.
Who she fake?
Aye, man.
Oh damn.
Ilikata sasa mimi ni do. Nimechoka ba. Nimechoka. Yara yeye pia anajua alikuwa amechoka.
So umechoka, yeye amechoka.
Senior tu man. Sasa ndio mnadu.
Sasa ngoja, how did she know umenat sasa? Unajua kuna kwa na ile nguvu kuisha. Alafu semen.
Alafu azi sasa si
Muli mtemea mate, nishayo na msee Twitter, alikuwa ati dogi, alafu waka mtemea mate, hindi makalani ya menati.
Miara sikuwa na kuji-explain, miara sikuwa na kuji-explain.
Ulifake tu orgasm na...
Yeah.
Unanyamaza tu. Lakini,
Michelle, have you ever gotten an orgasm?
Yeah.
How does it feel like?
Ata tukumuliza how the... Tiendo, hapa hivi endo, oh, pia ulisema you faked. She told us she faked, but hakuwaeleza.
Michelle, like, I faked. Ndio mama ndiye atoke.
Ouch.
Ordinary.
Ai. Kwani mbona alikuwa mboring?
You had it here first.
Mbona alikuwa mboring? Mbona ulikuwa bored? Dick size. Stroke game.
Wouldn't let that happen to me.
Stroke game.
Yeah.
His stroke game was weak.
And
foreplay. Oh, hata kuwa na foreplay.
Yali ali skip steps ka tano ndo
ndofika kwa juu ni ka Netflix ali skip intro. for real.
Yeah, yeah.
So like you want into it mentally.
Yeah.
And okay now I get it. Yeah, you were telling us, how does it feel to get an orgasm?
I guess
maybe
same
to
Daniel.
See this.
The energy to Inaisha. Just feel numb. Feel is younger with the tips of your fingers and your toes.
For real?
Yeah.
Oh, nice. Due to hard work, I'm a due to right foot.
Teamwork.
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 Team effort.
Oh, nice. So you've had it so many times, eh?
You work for it.
Yes.
You gotta work. Exactly. Unajua kitu ni teamwork. Yeah, man. We don't expect to say aku service, bro.
Yeah, nikaa bila na smoke weed, you smoke weed. You unapeleka mpaka kishike get high yeah,
yeah.
So true
lakini I can know I know the difference
between
see the orgasm yeah.
Okay yeah, but party like a scientific yeah. difference
scientific
yeah.
Man can only come first and once mm. Woman can come multiple times ama unless uko nayo nguvu ya kuendelea
azi eh man news kia watu fulani sijui ati anamwaga alafu anaendelea azi mimi nikimwaga kwanza tu chill no we talk post nut clarity first things first madam mnakuwa na post nut clarity
ni vibaya sana
mta eh ngoja na
jambele
mwangalika eh tunataka first and talk experience kunakuwa na hiyo post nut clarity
or you depend on performance.
Eh, most of the time.
Saki anda perform unamchukia.
Unataka
tu. Na mwishia. Me whether ni anda perform, ni over perform, ni perform vizuri, post not clarity the same.
Constant.
Depression, questioning my existence in my life as a human being.
The minute a guy who may not hapo ndo unaanzanga kukaa unaona. I am the same guy. With the same problems. Hakuna kitu ime change. Kile tu ni different ni have gotten laid.
Why are we here?
Yeah, why am I my. Here? Sayi ningekuwa maybe na grind with the boys like to go Apex or something. Ama ningekuwa na soma. Yani ningekuwa na tumie time kufanya kitu ingine but I am here. Either ni solve any problem. But I am just more and more vulnerable to this woman.
So kumaanisha ni hakuna time shai fail kwa na post not clarity.
Misijai. After nothing, lazima ukwe na post na.
Ata ule demu mependa, yani tu bado tu na feel the same.
Yes, lazima u feel the same.
Lazima uta feel the same, mama.
Lazima u feel the same.
Usha inotice kitu kaya?
Tujua inotice.
Ama wote wenye wanapitia wanapenda. Wala kupenda even after.
They come back. Ah!
Well, must be nice.
Get a room,
yeah. Yeah, man.
So ndio nimewapatia
basi sijaiona
kitu kwa
hiyo kitu kwa azin post na vile reaction ya mse post na clarity yake vile da behave
or mm. Sasa obviously uta behave sana si uta behave tu umechoka lakini what's going on in the mind ni tofauti ama sasa mtakuwa umechoka kani kwa peke yangu ambi
hapa watu wa agree hawasemi no hawasemi yes
wewe mwenye una complain kwa ulikuwa umenyamaza
as you can tell the difference
yeah
someone who's faking and
yeah
oh
I know
so then how are we supposed to tell the difference for ladies
you can't you anyway Misha if you can't tell the difference
so all you do is moan loudly and then act like you're squeezing the nigga then that's it
Cheki, kama, okay, kama, miu,
Mano siniambia hivyo na kumbe ni STD ndo
napenda. Za kwa kuna kwa gonore.
Bye.
Straight ni julikani.
But yeah, it's a concern. People are out here wanafikiria wana satisfy mom zao. Kumbe wanakuliwa. Man.
Ana jamii wana kama una fake someone's ego. I mean, kama una fake an orgasm, that means you're massaging their ego. Utaki yeah. kuona
amemuonyesha ati amebeat.
Eh, ama ako chini.
In which bado si end of the winner. Mwenye ameenda perform alafu anakuwa ana have the ego massaged ama.
Hapana.
Winning ina depend na the goal. Labda yeye alikuwa anataka kukusatisfy. Na the fact that
bro kuna kitu mbaya kadema tokelezee kwa social media sema ati alikuwa na fake hizo orgasm zote.
Ah usiki ni sawa. Kama ana fake orgasm hiyo ni sawa. Unajua ni shida yake. Mi bora minili not. Mse, I enjoyed my time. It was wonderful. Naweza pena whole speech. Niseme how great it was.
Hey, but kuna like some guys
how do less. Ndio. How do less au underperform ile sana. Maybe unapeana 3 seconds. 3 seconds pia si mbaya. I mean those are your seconds. It's little but
three
honest
seconds.
Work.
3 seconds umefanya nini?
Sio naingia kama umetoka mzee. Atukai hapa sana mzee. I have things to do. I'm a very busy man.
how long averagely would you want a man in bed before he comes?
We just get one now.
No. Okay, foreplay. No, without foreplay. Definitely foreplay is how you guys want it. See, like, if you guys decide to start, that's you. But then, now, match time. We're not just foreplay.
Okay,
warm up.
It were too long and too short. Sema series.
Unaweza sema
yeah.
Episode gani ya series? Game of Thrones.
I'm a
family guy.
How long? Yeah. 20 minutes.
Yeah, too long.
20 minutes is too long.
20 minutes is too long.
Okay, you like hard work for a short time to get there.
Yes, only me.
Hey, Drew. Basically, that's what she's insinuating, because look at it this way, yeah?
Mm-hmm.
That those guys who like it slow, yeah? So when you go and you go slow, you can control your coming. Lakini bro, si le, pa, 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 pa.
See, like, you should change the rhythm. Like,
yeah.
See, one thing.
Oh, in a control.
Oh,
okay.
Yeah.
Makes sense.
And then the fast.
And yeah, kagari manual, to know,
yeah.
Change gear.
Mm-hmm.
Because for girls, it's very easy to switch off.
Yeah.
Mentally.
Mm.
Hey, I'm back to go figure out the
game. Guy!
Eh, huko ni nimekomenda
usi. Niambie mtu anaweza kwa nafikiria mtu mwingine kani kwa naye. Ati? Eh, ni nasty. Wow.
It's possible.
For real?
Yeah.
Anakwambia hivyo ndio vile Sali alipata orgasm yake. Nilikuwa nafikiria
alikuwa nafikiria Brayo. Sasa uko na Oscar. What would you do tumeka uko na Dema alafu am on the wrong name? Tumeka wewe instead of kukuita Oscar.
Yeah.
I don't know,
Kevo. I don't know, Kevo.
Inaisha hapo. Inaisha hapo.
Inaisha hapo. Muscle reflex.
Neza kwa nime waste fair. That's fucked up.
That's messed up. Neza kufika level leo na mfukuza kwa nyumba na mwambia awishi ya sasa umenibo.
Asimwambia amenibo. Ya sasa hiyo inamaanisha yeye.
Mm.
Si mimi. As in, hata hiyo sex inamaanisha hata si mimi na yeye. Ilikuwa mimi na Kevo.
Oh.
Asa, mimi nimekuwa used. Ene, hiyo nikuwa mentally raped, man.
I don't think enough of could throw around the word rape. Ivi tu.
Bro, unaona bila mademo na zirusha. Sisi sasa, why not us?
Like, how else would you say that? How else would you
say that? Yeah, how would you describe it? Juicy wewe. Wewe umetumia kwa tool.
Yeah. Amekutumia tu. She's just used you to get to another destination. So any...
At least at a tissue kuna purpose. Kwa cho.
Eh.
Mazee wewe hapo una purpose. Mazee, you're so useless, man.
Sapo hapo toke kaa bila kupata nati yako kwanza. Oh.
Get your nati, bro.
Yes, when you at least when you get your nati it will be a bit consoling.
Eh, sindio sana even though utajiconsole. Life ni kujiconsole na jambia afa. Katakali nita brayo, mimi ni sawa, mimi nilinat. Mimi niko tu sawa. Nilifeel fit, I enjoyed it. None. I mata Kenya anasema, fuck yeye. Yeye akwende huko. Ndende uko peke yako. Kama umebambika ni sawa.
Okay, hivyo jumaswali tutakuwa najiuliza. Ukibaki peke yako.
That's why saa zingine you find someone na unakunywa tu ukiwa peke yako. Unataka kujiuliza hizi maswali. Avoid.
Undago
mental rape.
Na nyinyi watu mna feel Dema anaweza kuinstand asha come lakini wewe bado kuidha, wewe bado yako imekataa.
Yeah, ki come.
Roger, yeah, ki come. You guys lose interest, don't you? Once you guys come, I see you lose interest.
Yeah,
I understand.
yeah, you can continue, but you lose the interest now because you've achieved your target.
Hapo ndo mimi feel.
So then anakaa tu sasa. Anangoja sasa kujisaidie.
Yeah, yeah. Wewe sasa mimi I'm done.
When unless okay, she's down for you.
Unataka ingine.
Anataka ku okay, you want a break.
Not a break really, but sit up put as much effort.
Okay. Yeah. Okay.
Mhm. And you have to work for your orgasm, man.
Make
sure
you pack and sour. Yeah, you have to work for it. Okay, depend on someone.
You had it here, folks. Mko pekeno, mko pekeno.
Wait, ngoja your statement inakaa. Ushai kana mtu jutu anakupea orgasm.
Mimi.
Eh.
That's about as many minutes as we have.
I'm afraid we have to come to the end of this podcast.
It's been late.
It's been late. We've enjoyed ourselves.
Real biology lesson.
Yeah, man. In mode wako wa bio hakukuambia ukiwa chuo. I'm sure hakuwa iongelea stories za orgasm. We've got to like light stuff. You put on a condom. Man, there's much more to sex than just putting on a condom.
Manziko ujaipata orgasm, tafuta. Haya.
Fanya some soul searching. Na some self searching or otherwise called master dating or masturbating. Like, not advocating for it, but unaweza jaribu.
Usijilimit.
You heard it from Michelle here. Usijilimit. I want you to take this and use it as your grinding force this week. Usijilimit.
Usiforce. Usijilimit or usiforce.
We'll catch you guys in the next episode. It has been me, Marvin Kehato.
Oyugs.
Michelle.
Mufasa.
Till
see you in the next one, yeah?
Yeah, till next time. Vile ndovu kubwa noma sana nyaka bogoji. Sina marafiki staki mbogi ni screw. Kwenda. Unataka mblande kiasi ndio munisu. Hii city ya usherati tabia mbovu ni true. Big up to Crisper. Washaji wa ndovu ni cool. OG. Akiwa layo shatujuu. Basi weka mkono juu. Hey, yes you. Ndovu ni cool. Akiwa layo shatujuu. Basi weka mkono juu. Yes you. Okay, baby, nashana mbe napenda form za kulenga lenga. Anakaa mlami but mlami amesoteka. Nimezoea njerinda luna violeta. Nimezoea msupa kinroll ya kavela. Atena gorilla wall siwezi penya.